If your neighbor is an enemy of your life, afimbe. Tell your neighbor, feel more poke.
Yeah. Listen. Wanu pomo chepaso kotumba kotumba nifunya nemoyo. Ati wama chikyu yongano kuchita machikindi mwipano. Nilesa watu mpika koji foleva giletifu. Alimpela kwa mano na mkaswa vika mwepano. Tefya kuitemenwa if you keep on getting love. Ineliosa landwira imulandu wanga wenu bulantina. Tie fimbo poto naka ok. Ale fimbo poto kutumpa kutumpa. Mune fimbo poto uneva back down paka wiswa show. Tie fimbo poto wanaka ok. Mune fimbo poto kutumpa kutumpa. Ale fimbo poto tekwesha kunenu kapaka nina show.
Shishwe kofi afumeti.
It's a boy King Solomon.
Bati afimbe apoke.
1, 2. Yeah. Waminu mafu pavesa na wama jelasi besa. Awaleti langa chula besa. Besa ine alimbala. Bose ni kuwaya valiawa mpepela tinde chula. Besa wanditalala maka wali unonde kula. Deno watalala na wanandia wambika mwichimwela. Atino kupisha wala na vula voko na iposta pamwela. Wanu pomo chepaso kutumba kutumba nifunya nemoyo. Ati wama chikyu yongano kuchita machikindi mwipano. Nilesa watu mpika koji foleva giletifu. Alimpela kwa mano na mkaswa vika mwipano. Tefya kuitemenwa if you keep on getting love. Ineliosa landwira imulandu wanga wenu bulantina. Tie fimbo poto naka ok. Ale fimbo poto kutumpa kutumpa. Mune fimbo poto uneva back down paka wiswa show. Tie fimbo poto wanaka ok. Mune fimbo poto kutumpa kutumpa. Ale fimbo poto tekwesha kunenu kapaka nina show.
Shishwe kufia fumeti. Bati afimbe apoke. Apoke fangata ngala special.
Better the poor cafe. Kyle, you know me not my history. Yeah, it's your boy, mother boy, the psycho. Hey yo, King Solomon, ever to one buffet. One mark hypothèque, chance to watch a Jemu day. Ali Dole, Starlight Exclusives. ZPushUp.com.